African body, naughty and ready. Omobili kubula kwa chimu don daddy. Girl, African body, naughty and ready. Omobili kubula kwa chimu don daddy.
Runo kali, tuwe ya gali. Runo kali, si jam katali. Runo kali, tuwe ya gali. Runo kali,
filimi za mkwano zivuge. Ref alifu wa gukwe. Njagala no mkwano kunyume. Ref alifu wa gukwe.
Tu changa matatu, bukwe.
Jaku treating us so good. Hey, to the sun and the moon. Only you.
This love is true.
Chimanyi wawa wana Jaya singa mkuwana. Yana mumisi bakutenda kuoma. Na kutira love kuoma. I'm your lover. Got closer, so close.
Feeling me zomu kwano zivuge. Ref alifu wa gukwe. Jagala no mkwano kunyume. Ref alifu wa gukwe.
Tu changa matatu.
Gukwe.
Tu zanya matatu.
Gukwe.
Tu changa matatu.
Gukwe.
Tu zanya matatu, bukwe.
Runo kali, tuwe ya gali.